isandla sami sithinta ubuso bakho ezinde bezami izanga isandla sakho umoyize awubona ubuso bakho dala ngizula mina dala ngikudla mina unothando lunje uthando lempela uthando lwabela uthando lwemali hey, ngithande namaphuthami ungithande noma sixaba angikudingi lokho kwesikhashana ungithande noma sikhathala dala ngizula mina dala ngikudla mina funa uthando lwemali dala ngizula mina dala ngikudla mina uthando lunje uthando lwempela uthando lwabele funa uthando lwemali
Dala ngizula mina Dala ngikudla